Downloaded from ilovezedmusic.com.
Hey Baba, yelele mama, ntombi yami, ikubona inhliziyo iyafuka, awela kimi njengemvula ekupheleni kwendlala, ubuso bakho ufuthumeza imine banda. Ngibheka wena, ngikhowe indlela ngihambe, izandla zami zifuna ukubamba zakho manje. Ngikukhethe phakathi kwabantu, wena wedwa, wena wedwa. Ngikuthande ngenhliziyo engasabi, engaphenduki. Ngikukhethe phakathi kwabantu nganyezi yami. Yebo, umahleka ngiyaphila, uma ngiyamalala ngiyalila.
Uma hamba umhlabathi uyathokozisa izinyawo, izwi lakho lipulule izinhliziyo ezilalayo.
Abakini bathi lo uthando luzohlalana, ngithi kubo amehlo akangiphendulile. Ngikukhethe phakathi kwabantu, wena wedwa, wena wedwa. Ngikuthande ngenhliziyo engasabi, engaphendukiyo. Ngikukhethe phakathi kwabantu nganyezi yami. Yebo, umuhleka ngiyaphila, uma ngiyamalala ngiyalila.
Uzongithandwa, sithandwa.
Yebo,
yebo,
ngithi yebo. Phakathi kwabantu, wena wedwa, wena wedwa. Ngikuthande ngenhliziyo engasabi, engaphendukiyo. Yelele mama, ngikukhethe, ngikukhethe. Wena wedwa, sithandwa sami.
ilovezedmusic.com.